yogera bulungi, beera muntu mulungi, weekuume bulungi.
Don't forget where you got it from. African music, don't see old.
Twakulira mu bikonge biwanvu naye twakula. Twafukana nkonge kati bangi kwe beesigama. Twakulembeza bugonvu nga maanyi tegetaagisa no. Songa twawabanga n'obusungu erebikondo lumu twafunyanga. Mu birala bye twayigaye bwe mulina obusungu nti bwambwa. Bukuwaga nti gendo mulage naye tebukugulidanga bo. No, muve ku bigerogero biri, abatuwaga bye batugerera biri. Mbwe sekula mirambo nga temuli kuko temuli gwa mwana wo. Zenange nonya mirembe, noye nji nonya mu mirembe. Edembe naye mu mirembe, bera bulungi. Gererenga nyingi, abayogera banji. Obusungu bungi, olwo mutufa aliwa. Uganda mulimo, yogera bulungi, na mutima mulungi. Muliro tekuzikiza muliro. Gererenga nyingi, abayogera banji. Obusungu bungi, olwo mutufa aliwa. Uganda mulimo, yogera bulungi, na mutima mulungi. By'oyagala bingi naye. Muliro tekuzikiza muliro. Endowooza zaawuka, by'oyogera basibitegeera. Sifuka mulabe, beera mukakamu. Bagambe kiyita waggulu. Nze ndi muganda wo, kye ndowooza si ky'olowooza. Ememe katale, olina eddembe lyo, naye tofuuka mubi. Ffenna kye tulwanira kimu, bwe bwenkanya n'obuntu bulamu. Ate bwe tutaba bantu balamu, obwo bwe bayita obugwagwa. Muve ku bigerogero biri, abatuwaga bye batugerera biri. Mwesekula mirambo nga temuli gugwo temuli gwa mwana wo. Bw'obanga ononya mirembe, ginoonye naye mu mirembe. Kubanga muguno mulembe, tewali kitasoboka naye. Gererenga nyingi, abayogera banji. Obusungu bungi, olwo mutufa aliwa. Uganda muliwo, yogera bulungi, na mutima mulungi. By'oyagala bingi naye, muliro tekuzikiza muliro. Toyomba kakana, seserugani, birungi bya mu maaso. Tuli ba Luganda, baba kakana, seruganda. Twagala mirembe, tujifune mu mirembe. Fenna tulwanira mirembe, tujifune mu mirembe. Simanyi oyagala mirembe, naye yita mu mirembe. Fenna twagala mirembe, naye tujifune mu mirembe. Ffe tuli bato abalina future. Okugumiikiriza kirungi, n'abawangaala balaba bingi. Luliba lumu ofune ku ssanyu. One day, one day. Ffe tuli bato abalina future. Tubeere bagumu ekiseera kijja. Bambi, mberamu. Bambi, weberere mu.